CJ Records. Ntonga za mutima mlavu nonya yenze maze friends so ya nonya mwana o mwana rieyo nganonye so mwana o mwana wabandi nonya mwana o mwana rieyo bambi ngogo mpulira ye tonde kakuzanuka tabikira Yali mugwano gwange nga mugwano gwabangi gwe yali amanyi okupanga gwe yali yagumira zina bwange ngotabwanikanga enaku yatuyonkanga emmere tulya nnuma oluusi ne tuzula enjala naye gina emiyayo gy'ekibuga waddaba mata nerabugwa olwo togifuna mbavuga abazuubuzi amaanyi nga ddamu nsawo nga tolina ssente osula maluma Kagadokola batia nyumye Nyamba deka uti nandyo ute wampe wonyumye nino kulaba Nonya mwana Omwana rieyo Kanonye so mwana Omwana wabandi Nonya mwana Omwana rieyo Bambi mgogo mpulira Tondeka kuzanuka Kwena kumanga we waganga ngoye Mba kukafumi tateno mba kukatunda Wavuka miranga nonzi juli lorufutu Kwe malo kulia nonjari lakakeka ntete mfumule Ndoza gari malala odakudabe walingo kola katimbi fuma bufuna Ndeto haitanga konga tweraka Banku mbula antivambuza ya dawa Nebifo jetu agenda nga mkunyumirwa Yantama vipera bintu kukiza Neombeze wetonde te tena kafala nyindi wanda kusitese ni bakulinda je waliobera wazenguka nakanamba kinalini nate nokachuza nonyezane kubizinga wambulana ne mama omukambwe wamwe nane tuseyo Mwaye wa mwinkambwe Ne mwanyoko mwinkambwe Kangu vise wakale vipande Kutimbe timbe yona yone yonkulange Ndi yori omwana Amulabide kwa bambi Tafuba mugambe ndieno